Tanya. As you know what I'm at. Hey, wanna give you some paper, hey, no time to stay. I'm a biggie brand in the Panda Bay. Hey, cash for us every day. Hey, wanna do a fear, sababu to kanya kia kia. Hey, we are better than them. Now to keep it a killer corner, what you wanna to amkia? Cause we are better than them.
Walisema tutofika mbali. Kwani hivi hapa ni wapi? Walisema tutofika mbali.
Tuendi mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi?
Sound Kings.
Bata hizi tunazila kwa sana. Na pesa zipusha zisu hakuna kuchanga. Hata baby, pombe zishaanza kupanda. Kila mtu na wake sije tukarumana. Kama unamtaka we mwambie. Yesu kuhusu sidandie. Kama umemchoka we tuachie. Kwa mwanangu nimpasie. Walisema tutofika mbali. Money, money, you know, money, money, biggie, biggie, money, money, love you when the money calling.